West Side Music Love.
White Ghost.
Sika kimi na mulu swale zikoti wa family ya mina papu mile poda nega ukula wakoni kupoda tuyezi ya ugonali wakoni kutona vaiketa kile mova zivanela luna momulu siyezi kona mulu nyandela after pali yokona mova toela baulu anivamina abasa luvala potezi ukezela mina kwa lusaka imagine kulova za pasaka kunifari vya nani washezeri takazaka tate ayoshua kilu sikalu wa minda kamba nilika mkwa nasipa manikwa papilu kutuku kuna ni nimiupa minane mfana wanawa salufa zishe mwase ni papa spelile ya mtoshwa
tate watu wende mwono siyazi kuliko na babo luna mwama tata mwama nyando luno makjala luno babona kasa mwono wama lilo ya mina marufetu wezi alusana babo luna vama kile nifula mina lipu
Fetuwezi kasa mula wali fula mina Kondo mule na mule mundate yo Kondo wangole zitete Mwama nyando, mwamiliko Kutopita fonu fikile fa
Tate watu wende mulo siyazi kuliko na babo luna Mwami kata mwama nyando Kasa mula wama lilo ya mina valo fetu wezi Alusana babo luna vama tile
Nifula mina lipu mile siyavo Nifula mina lipu mile siyavo Nifula mina kielu alula Alusazi vana nivavo
Sasa kusupa mama moda mapikicha Kona sisi siyezi nyoti kufana za kucha Naziba bloody sticker dani wata Mwendi woku kukibona vene vali mata Wakumi supe za lusika lolu inzipita Watu vene muni supe lise tate Vani supe za ngali vita kulini mikate Imagine Mavona balifasi kwa ndavoma Sila wazende musi ilo kimaruma Kupila kushela na inge mezi mwashizuma Wata veri kubona alu vata kufuma
Tate
watu wende mulo siyazi kuliko na babo luna Mwama tata mwama nyando luno makjala luno babo na Kasa mulo wama lilo ya mina valo fetu wezi Alusana babo luna vama tile
Nifula mina lipu mile siyavo Nifula mina kielu alula Alusazi vana nivavo
Ya ke Atina kumili valala
te kona batu alupula ase lubile chwana kona balu bala kutiniruta tuba bobo na tate
Downloaded from westsidemusicblog.net.